This is from Bolshawi Beats.
Ila del.
Dol guyo dibe idi shuba idda khada yo dabanko jale
e mani kumme kasidira no dhala ga tuksaba tabti wa adiga kamaderiye mo so de wo
sida dol guyo dibe idi shuba idda khada yo dabanko jale e mani kumme
kaga waande hani qurxo damesa dige igu ka danta
damesway danta
ruh la la dhqo ubad lo dala dego waadiga damidayo dego waadiga damidayo
taban kaga waande hani qurxo damesa dige igu ka danta
damesway danta
Allah wenu dafnaye kala ilade
hadi
ifkay dor santan xushay dabal quruux sanay daqtarkii naftay
nolo liladis ma daqtarkii naftay nolo liladis kan ku datayo dibti aashiq ya dararihi aka wenu dafnaye kala ilade Allah wenu dafnaye kala ilade
isku dol midon abidi deliye Diptais kajira dabti wane farhat dayradu
Laba isku dari daya hais kacal Diga isku shuba dabti wane farhat dayradu
Isku dol midon abidi deliyein Diptais kajira dabti wane farhat dayradu
Laba isku dari daya hais kacal Diga isku shuba dabti wane farhat dayradu
Isku dol midon abidi deliyein
Diga isku shuba
dabti wane farhat dayradu
Laba isku dari daya hais kacal Diga isku shuba dabti wane farhat dayradu
Isku dol midon abidi deliyein
Diga isku shuba
dabti wane farhat dayradu
Laba isku dari
abidi deliyein
Diga isku shuba
dabti wane farhat dayradu
Dabti wane farhat dayradu